J-Wiz alongside Big Boy, Juan Kira Alonso. J-Wiz pandemic boy. Mazako vena purity ba mancho kwesa. Bali biz kuleta boza. Banankala ma news reporter. Bobuelo reporter to my old story. Kuri ini atika gero ki upezeka nako. Kenzo upezeka na my sugar daddy, my big buyer. Anyway, I'll never say goodbye mami. Let me hold your hand under the moonlight. Basie aboche, baboza wakazikamba. Whip your tears uli nine. Nzakulangza true love yofuna. Tinabaja ila aboche, baboza. Siva mandela mushe, bakati ona che babiri. Stima choka mumilomo zabo. Tinangala che monga nisongo ya pama teveto. Watali mefila mane ni meto. Aboche bali na majelasi, bafuna leta che maeso. Awe mami, I'll never leave you, I promise you.
Mama kamba ati sumvela, bati ineni nakufela. Mama kamba ati sumvela, bati ine siniza kusia. Basie avo ni vamulomu, basie avo ni vaboza. Tieti walangiza tiseti kondiana. Tieti vanyari kati seti kondiana.
Seti kondiana pari pete na pressure. Awo wasie wazika amba wali na leja. Hama funa ati nikakusie. Pati nivaboza ivo sininga kusie. Wama kamba ati siumvira baby. Niwewe nifuna awo wanyeke vanyari. Every day tikapita wakamba. Wama tisonde fikumo baza tikapita. Shima bababa chifokwa sini na kondisha baby. Nasanga iwe wene wama mabamba siumbira chifukwa mtima wasanga ewe diwe wamene unga nipase iza love yotikanya osati iza ya mabili bili uita ya su sinaifuna diwe cheweka wanifuna uliku mtima awoni za kusunga iwe na ine kusia na cheni neva tisasunga na iwe na ine chempaka ifa
wama kamba ati sumbira bati ineni nakufela wama kamba ati sumbira bati ine siniza kusia. Basie avo ni vamulomu. Basie avo ni vaboza. Tieti walangiza tiseti kondiana. Tieti vanyari kati seti kondiana.
Every day wama kamba pari iwe. Ngatifuna kambe pari iwe. Milomo zao zima vimba. Wafuna kutivu tamongani mtu wamene ali na mimba. Mvira vesto kuli playba.
Waleki awo basikamba. Every day tikapita wangara bango kamba. Wafuna ni kusie. Pati iwe ni wana. Nisa kusunga iwe mpaka kutikondiani. Tikangale na wana iwe. Chikwa tichokulehana. Usativata iwe na ine chepo ya mbana. Shima bababa every day tikapita. Babuelo poison. Wama funa vikasile.
Wama kamba ati sumbela. Bati ine ni nakufela. Wama kamba ati sumbela. Bati ine siniza kusia. Basie avo ni vamulomu. Basie avo ni vaboza. Tieti walangiza tiseti kondiana. Tieti manyari kati tiseti kondiana.
Kanyote for drama likembo. J-Wiz, Playboy One Killer. We got no time for drama and game.